tuna basinga batunyuma kabalaba tetulina lugendo naye mukama tagaba bichukuli zicho nalichimanyisa bawa matugange oh oh meunya bali basekanga batunyuma kachatebe batwensimisa abasajjo batambuza bayumba oli mulungi wabula sibyambu uli wobikula nobayita kotya emitima gyawe kyonna negirengejja nzela katimbalaba bakanuga maso bakiraga banywera ku busozi sembere eno nkukwateko nga we tutambula bakimanya nti twamala
ekyanoonya nalulungi uno omaze omufuna abalala munansonyiwa ne bwe mubitula obubina mazima kati sirumwa nze sikyanoonya nalulungi uno omaze omufuna abalala musembe nakyo ne bwe mubitula obubina bwammwe kati siraba.
Ladies and gentlemen, DJ Miracle in the mix.
Nze nali sirabangako mulungi ateraga ngono bamponya bayaye bakuno abera nakabina koka abafuniro nze wansuseko nakutute mukakiika kanonyereza ebibe ah kabakunonyeko tubanga wabulankanya obulungi bwabanno lero newankubadde kwate nebulayo waddali munnamba nnya gwoli munnamba emu namba bbiri mpaka eyo mu nsanvu mama nnyabo kyova olabanga njogera lunye nti nnekyokulonda nze nakimala
nze sikyanoonya nalulungi uno omaze omufuna abalala munansonyiwa ne bwe mubitula obubina mazima kati sirumwa nze sikyanoonya nalulungi uno omaze omufuna abalala musembe nakyo ne bwe mubitula obubina bwammwe kati siraba kiba kimalera atuba ne bwe tuli batufuye emagombe tuli bamukwano bwe guti omulungi atalina muteru onamanya omukwano mungi mazima sijula nkatugamba woninge abesasaseseyo mumanye we mukoma kubanga ono namwekwata abalowooza nti muli mufuna nkabatemye nze sikyanoonya nalulungi uno omaze omufuna abalala munansonyiwa ne bwe mubitula obubina mazima kati sirumwa nze sikyanoonya nalulungi uno omaze omufuna abalala musembe nakyo ne bwe mubitula obubina bwammwe kati siraba.